who the man danger while the man is casual.
Oba tulina dagala togenda kulima kati abalina ku kasente be balima oba tulina ku kasente tubinyuke kale bisobete bitabude mukikola mutya mutya mwabeyo tegwanga mulira ba oba twebase ebintu mubira ba oba ebituzika
speed jina lance ya femuri mwedukira speed jina lance ya femuri mwetambulira speed jina lance ya femuri mwedukira speed jina lance ya femuri mwetambulira
aya bas otubulie ebyadala omwavu taligenda mugulu nze ngamba musomese atalina mane taliraba ku magulu abavubuka tetwagala kukola naye tukole kikubanga tetubiraba siganye twagala ebyamangu ne Yesu yagamba dda mu bwangu mbu tetwagala nakumenyeka wetunamenyeka olwo tunatambula tutya abaana bakoze obubiina wano bizinesi atalina mane takwata ku nyashi enja wadimani ebintu byendaba byasusa okutegeera mubiraba webiraba wemubiraba simanyi mukama oba otuziga wasaze obusazi n'otwesonyiwa
speed jina lance ya femuri mwedukira speed jina lance ya femuri mwetambulira speed jina lance ya femuri mwedukira speed jina lance ya femuri mwetambulira
ensino yo wetuse mubyedala yo yachuse kati abasoma balinganga batasoma
abatasoma balinganga bebasoma
abavubuka tetwagala kukola naye tukole kikubanga tetubiraba siganye twagala ebyamangu ne Yesu yagamba dda mu bwangu mbu tetwagala nakumenyeka wetunamenyeka olwo tunatambula tutya
speed jina lance ya femuri mwedukira